eɗen godi yande jeeritere min tawi sappo e joyi studio kala ngu habaruji fulfulde. Kori jagnalle moɗon Soumane Amadou Diangata habaruji ɗi latiddu konnani koye majin tawa jangoɓe l'école hewɓe kañum woni ko nanga e nder balɗe ɗe endam no tawadu konɗa hawrinde jooɗa kalen dow filla ko darto loktoroɓe rinnoɓe walloɓe rewɓe rima kandu konna bato jeyoɓe fuɗɗama ɗo enna gallude ñeme nonne hande yewtere men pindir studio kala ngu no daara filla ono fawara jondu neɗɗo goto gollannoɗo kiɗɗo mo fawara jondu konnani hono nokku to hottollo wattene to enna madawa o joƴƴini machine kesso latiɗ o joƴƴini machine latino waɗa cokkol gawri kañum e mbayye noni wontiri hono fedde fawara jondu konnani hono jingonoɓeɓe leydi laatiɓe dukonna kamɓe dukonna keñan ɗo gallu ñameɓe gaɗi jooɗa kala hen gam batte andude yimɓe noyi e noyi wono ɓe gonɓe gaɗa sigilla dow filla ko darto battu gatteɗo goho lewru mai hitande fuu daaro battu golloɓe leydi Niger ko duminaɗe sappo e jeete o endam mun kayla haalidu goto e hooreɓe maɓɓe haali o wi gomnati waɗi to hokki jawdi waɗi dukonnan kulle gaɗaɗe fanane noyi sigilla wonno jaara Asoumane sina won ko landi
nous avons 13 centrales syndicales
min godanana syndicaji sappo e tati ɗo endalle ñamey gaɗoji défilé julɗe ko noon ti hoƴƴi lawol e fonditidde fijoji gaɗoji ɗi gam wona min jiɗa défilé waɗeno dewtere laamu leydi hokki yimɓe lawol burtaki saabe majjum waɗi komiɗa watta daande yaade ɓiɓɓe leydi Niger gaɗa jonde metta yesso suudu assemblé ndu mawde nogay e jeɗɗi yamde ɗiɗi juura asawe nogay e jeetati on dow ɓiɓɓe leydi Niger ɓe leyɗe yaasi no gaɗa jonde metta yeeso gollirɗe leyɗe yaasinɗen alal nogay e jeenayi min ƴami yimɓe gaɗa julde ɗo endalle ñamey to juulirde ñame mawde nde yaade nder reedu leydi ndu yamde jeenayi subana
noni wontiri fa hannde hono neɗɗo jingono suudu baba goto na mbiyadu kono ɓiɓɓe leydi goto jiyato enen zender mbiyeteɗo yaya badama si kañum du konnani hono tebama no joga e junngo illu keña kikkiɗe ɗum du konnani no wonto endani hono police mbiteɗo PJ to enen zender nun joni wakkati mo kalte oni ɓe kaala e ɗum woni ko faddimo ka noon woni bandigo mbiteɗo Amadou Dankore o wi no wawi laata tawi dow filla ko darto sigila wurtagol ko hanno waɗe hono jango aljumare nde enɗa kam wonno mafaari majju jokka en kettinonani ko haali
hier nous étions à réunion kan deux
kenga min gonani e hawrinde ko inspecteur uɓe policiji ɗiɗo gari to bureau fedde jinganore ɓiɓɓe leydi e wiide imo tefe nden o wiɓe imo tawa e hawrinde do hantoye fuu o yahan to policiji peji ɗin o notoɓe caggal nde hantonone o yehi o notoyɓe ɓe mbi o sikkama e wiide koɓe gaɗa burtaki mawde nde ɗum o tumira nder kasu o watta o maɓɓa tawi ɗum ndeni wiyama policiji pardeke neɗɗo hanano e watte to nimɓe jiyata minen komin jamra emin woni ko faddede to policiji e nanguda ngu gonɗo no waɗe o laabi kawji ɗi gurdam ɓiɓɓe adamaɓe kamɓe woni no yaaɓe
faire une violation flagrante des droits de l'homme
jingonoɓe jangoɓe l'école ka e du konnani wonɓe e nder fedde ten ISN kamɓe du hew maɓɓe heɓama tebama jogama e juɗɗi on nangama noni ɗum du konnani caggal hono fa hande ɓe gaɗi murtere nde wala kerol ɗum du ko waddi ɗum wonno hono fa hande ni durwo waɗunogo hakkude maɓɓe fa nawi hakkude maɓɓe fano joni haɓɓiniɓe balɗe ñande Ibrahim Kayla latiɗo kañum o endan wonno hono secrétaire général ɗiɗaɓo mo fa hande fedde mawde hawjinde ISN de leydi Niger nani ko haalande bandimi tarnano Fouday Ahmed Dofi o
en ce qui concerne ñamey ce matin
ɗo ñamey subaka o noon gattaɗo ɗo inde jangoɓe ekkito golle loktoraku ɗo nder université mo ñamey e bandiraɓe mum ɗiɗo tawaɓe nder janguirde worre de nanguida nder janguirɗe jangoɓe ekkito golle ardiɗo hawju yaaha warta caka janguirɗe ɗen e ardiɗo gom kan en du nanguida noon du jangoɓe gom e gala fuu ardengal gom kan en du nanga jara péji nder jangoɓe lycée e collége ɓen du allah tan andi ɓe foto nanga gam min kay mi andade gonga nder reedu leydi toon tawa ardiɗo fedde jinganore jangoɓe ekkito golle kam du hankin har yande sappo e go'o jamma nanga keyta miriya fuu waɗi nangaɓe maraɗi e tawa waɗan jangoɓe woygu nangaɓe agades ɗiɗo nanga ɗum du ni woni komin mbawi haalande himɓe dow filla nangol jangoɓe gol
nonni wontiri hono hooreɓe leydi Niger ka en du no kenni no waɗa no watta futta e jande nde endan jangoɓeɓen coyitake naati jande muɗum en caggal hono fawara jondu konnani hono ko waɗi sappo e jeego lewru avril ko ƴaɓɓi ɗum enɗa fa yetti toɓe mbiɓe jangoyta fe fa hono l'école mawɗo en no université mo galluñeme maɓɓa nane hunno latin to konda ni hono muradu mun no hewana be sanne no sabini fa war joni Musa Hassan bandi mi tefi kabar on fa woda nyali Abdul Mumuni firte fulfulde
altino bittido onon ministre kawjido fille jandeji mawdi e ministre kawjido fille jandeji ekkitaaki golle bi'i ko laabi adama ko watta jangobe garta janga der hakkilu fukkingu de der jangirde gomnati non naade der jangirde tawade der jonde ko embe tawa ministri be beedu bi'i ko wakkati darnaado gam wadudo tewtewruuji diidu ciottintaake dum du waddi ko jooda haaleji gada gam hebude no wade ko nokku fuude reedu leedi jande fu'iti jooda haaleji diidu gada kana caka ardibe jangirde saarobe suka be jangobe laamibe e jowroobe ardibe tawabe do inde gomnati kanfu e sukaabe jangobe gom hanu misali no dum wadira tommaraadi bani ko sogeji gatta doma jangobe ben bani ko der laabi adade din dum hadi jogade sufule dum hadi jangobe ben kawra jodo kala der jangirde den kulle de fu gaday murter wi ane wade den acci subaka oni duudal jangobe ben fu joda kina wuro wala gardo jangi do der hubere nyama non du dum wadi ton agades difa maraadi tawa tilberi non no bandiraabe amin be min noddi min yami kaliranimi min
cagal woni cause Niger sina sebe syndicats enen janginobe le college pamari latibe du konan ji no fanen jingidi tobe non denne nekay do lawol ko darto hono sigila ngatte do do fille ko darto go lewrme be kolli be bi cagal mudde be ngodi murtereji golle ko be ngatto kambe en da Shaibu Dambaci goto e hore mabbe nani ko halani bandim Asmane Shina.
Nous avons observé un temps de répit pour voir
min dejjinake wakkatiyel gan darude de ni gomnati wadan bandiraabe amin adabe golle ben ko kete lamba golle mu amma fa warde handen wala ko gomnati wadi laabi di gomnati adi di kana laabi gan ko yobata himbe dum wattaka der majji fa warde handen du ceede himbe hebube lamba bendu kokkidaka bandiraabe amin ujunaji 13 ittabe bendu fillam en wadaka minen du jobdiji amin galano jobe deedey batol lewru dum du waddi ko minen janginobe min bi'i de hana himbe ummi dari non sador maji amin di kebata moso gande adabe lamba be kebay lamba mu en filla adol wobbe wala adol janginobe goldu no tawa der laabi narral natungal caka fedde amin e gomnati lewru decembre hitane dubi ujunaji did e sappo e jeegom kulle de fudu handen jeggitanaama
2016 aujourd'hui ce n'est plus à l'ordre du jour
noga ina lewru avril ko jabbi dum wonato na Abuja leedi Nigeria hawrinde gon wada amado fila ko darto jikibe ande sanne jeyabe do fila hon ko darto durngol kanye e hodo e gaabe baldidi won ko be ngadi hawrinde enda gam batte be jeewa dum wona wadda hono bolowale hakkunde remobe durobe kanye e rafi joddad no wodiri dum dum konna leedi gonde CDAO hawtade e Mauritania Chad kanye e Central Africa kay won ko himmay ye fotto ton endam akade mo kalte o ni no tawani hono fa hande himbe sediyaw be daram be kojja laabi hono be jeewa ginan ko wanno ciagal ko won wadda bolowol de enda dembe dar laabi du ko be kojjoto be kolla dum gouvernementaji din enda gam batte heba golle den enda modja hebe ne ko na mosola hono wat ko tay jonde jam wadi hakkunde himbe non ni fa wari joddu konna ni ele habaru no tawadu konna hawrinde joy berde ko darto loktorobe wallobe himbe rinnobe himbe ben du konna ni do ena galle nyemon ko be ngadi hawrinde mabbe le du konna jaleede menen do enda ni hawtade leedi France kawn ko himmu dum war subaka hande on ko be puddi boto ena do palde ko ngere galle nyemay be ngadandu konna baltate be ngada jodo kala hakkune mabbe nenene ne kadu himbe sappo e go horebe kay won ko halto e do kulle ko darto yewtereji ko watto chapande jette e jegon kawn ko andinte nani du konna ni mbiyete do docteur Issoufou Marouf kan no halna en noy woni ono bato enda Habibou Garba yeto makko
c'est un endroit de rencontre
hawrine non do nyenyube garta kawra kala do filla jewtinaade cellal rewbe sawbe e rewbe tawraabe sadornam beyngu neddo amin fuder hawrine de waddan andal mum gam wallirde himbe loktorobe nyenyube do iri laabi di yuta der leede pili de leedi meden gam halude do cellal tagaabe gal e gam jewtinaade no wadi ko mosola sador maaji e rewbe giata do laabi beyngu hebu hikkani min kala do filla cellal sukaabe inniraabe mum illa wakkati debbo sawi Farima Fadima on no dogga no yahano warta nokku fu dundu gam utude sembe mayde wonde no wada do laabi beyngu miccintinen himbe duko do laabi beyngu rewbe sukaabe dubbe gonno maaya dalila rafi nyenyal loktorobe
très élevé dans nos différents pays
non tiri non fa hande on a battu goddo ko ndani tatabo do fila ko darto bomi ko ndako leede meden ngatte do enda dundu wana do fila hono goni enda ko batu enda no wade do enda leedi Niger hawrinde du kondani himbe leedi Côte d'Ivoire latibe no wadda ballam har majju kay won ko sigili dum fa wodi nani wanne subako mayrama Diallo bandimi yeey yewdu e horejo odo batumbitedo Joel Moulay nani ko halnimo dum woni sigila mo be ngadi
De la danse urbaine, on entend
der bomi galure nimbe no yia bomi do enda kadi der bomi galure neddo no yia bomi fitta jekka der mum den min kay mi wi an takarawa o iri bomi fu tawa der mum dum haltana na do sadar makko womobe tawa be le Niger tawda fijo lawal tataba ngal dudal mum kebi golle kawdi dina ko fijoji lawal de daban bitinga ngal jande ekintinal ko womobe no wadete ko attabe be mbawi no womirte der cigilaki fijo lawal tataɓangol min gaɗan golleji nder nokkure wiyetene place de montagne min gattana bomiɗi nder jama'are
vers le public
nanni wontiri fawarjo leydi Niger himɓe muɗum yehi kandutende Ouagadougou fottoyi e batu hono fani ɓurdugo wawde ko wiyete karaté ɓe keɓidi konnan tammaji daraja kewɗe ka leydi Niger lati ɗaɓole leyɗe pottoyi ɗen endam leydi dukonnan ko fottono an jeɗɗi nenene kay dukonnan noga e war noga e ɗiɗi avril won ko ɗum wattoende Ouagadougou gallur leydi Burkina Faso maître Abdoul Karim Isaka latiɗo kañum ekkitoɓe waɗoɓe karaté ɓe leydi Niger nanni ko haalni min subaka o dow filla majjum min keɓena tammaje kanŋe jeetati kaalisi sappo kireeri jeenayi minen dukonno heɓi nokku ɗiɗa sukaɓeɓe endan eɓe mbawi sanne kanon woni ɓe keɓay no ɓe gaɗan sabu ɓe keɓay lawol majjum saabu ko hanno woni lewru fuu tawi ɓe jaaha ɓe gaɗa fo ana tewtol honni enda heɓba ɓe paama noyi wonno wawde mabɓe foti deyi ɗum wala ɗum heɓo saabu min gala bawɗe ko wattoɗo ministére nde dukonɗan wala bawɗe ni ɗum saabi wakkati gommin e koye amin horeɓɓe ni hawrto ceede muɗum en heɓa wallita sukaɓe jiiɗon ɓe min gala min keɓa ballaga ba
gotomisigudugaksinekul
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
nawantiri yewtere men pinɗo no ndaara nder région mo tawa nokku to fande gollanoɗo kiɗɗo gonnoɗo e fawarjo ndi campagnie gaɗo no ndemowo hottollo to enɗa madawa yeeyi waɗoyi machine gollati machine odu kan woni ko watto hono cokkol gawri kañum e mbayeri woni ko sokkoto nane wakkati mo kalte machine o koɓe gaddi konnan saabu o ganɗa kanko juuɗe makko waɗiri ɗum o muuyi tawi de konna wattama e luumo tawi sodama sonnama nokkuje kewɗe hen namaywa badou kam wonno hon neɗɗo oɗo ni nani ko a haalani bandi min tarnano fuude ahamed do filla masima ko mo wurtini
je suis en train de faire les machines utilitaires
mi wonana mbiɗo waɗa machiniji ko nawtorte misali ko bukkata mane ko sottata gawri e mbayeri gollal muɗum ni tikkinkinimi fadde campagne o no wata ɗum fuu cigilimi nde sumi amma Allah e rafi wakkati keƴorɗo wawta waɗi gollal majjum e jungo ni gaɗirami ɗum gam mi wala guineji keɗuɗi ko ɗum waɗirte jamɗe ko wattodirte ni gommiɗo waɗira e jungo am nde same moƴƴinon gol ɗannomi ley campagne o illundemu mi heɓi andal ko watta machineji moƴƴinoji ñamduɗo miɗo wodi machine taƴo leɗɗe ko gollirta e hiite courant an kani ko jimmi mi waɗa no ɗuuɗi hano machineji moƴƴinoji ñamdu gam wala fuu gollal ngal gaɗanmi sana kañƴum machine mo jiita yeson o mi wattimo e hiite courant tawmi emo yaade e mum jimine no hani tawe o golli ndel gallure yaade ladde kañƴum waɗi ko gattumi moteur kasia e makko kano mi heɓa guinandam biɗo waddane machine o gam duuɓi sappo e joyini koɓeɗe tefa wadde o nde woni ara nde am woɗi du o golli ndenne jong o miɗo wawi wadde lumako
muɗum
eto ɗon ko habaruji ma fulfulde tili seyni elen jon kammo eɗiɗi hewtine en jango tan to habaruji fulfulde assalamu aleykum mbalen to jam waɗi
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji ko
ñande fuu do studio kala ngu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi Niger